Olwaleero kkooti enkulu wano mu Kampala egenda kuddamu okutuula ku kisaawe kya Gaba Community Church okwongera okuwulira omusango gw'ettemu oguvunaanibwa Christopher Okello Onyum. Okello yagambibwa okusanjaga abaana bana ku ssomero lya Gaba Early Childhood Development Center ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno, ekikolo ekyaleka eggwanga lyonna mu ntiisa etagambika. Kati mutwala kkooti eno olwaliwo ku bbalaza ya sabbiiti eno oludda olwabi lwayanjula abajulizi ataano abaalumiriza Okello ono okutemula abaana bano oluvannyuma lw'okuba nti ono yeegaana omusango guno, era olwaliro abajulizi abalala basuubirwa okuwa obujulizi mu kkooti eno, era bannamateeka ba Okello baakubuuza ebibuuzo ku byaliwo ku lunaku ettemu lino bwe ligambibwa okubanga lwe yaliwo. Omulamuzi wa kkooti enkulu Alice Komuhangika Kawuka yali mitambo gy'omusango guno nga guno gwe mulundi ogusookedde ddala nga kkooti etuula mu kitundu omusango gye gwaddizibwa okuwulira omusango ogwo, era tugenda kutuusaako byonna ebinaava mu kkooti eyo.